Kwaza wewe mami low, nanza zaza funa fuata wewe mami low. Na shepu lako nansa wafahamu, sombe ya kekwicha patabasamu. Yu mtoto ni peace, peace, yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace, yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Peace, peace, yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Nafunga to my goal. Sometimes I need a Messi, sometimes Ronaldo. Pisa kinye mwezi, haina mambo ya kifo. Paka na juta wise, kukona before. Na paka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunende shopping ya fudina we.
Uzula yumba choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Nanza zaza funa fuata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ya kekwicha patabasamu. Yu mtoto ni peace, peace, yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace, yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Peace, peace, yu mtoto ni peace. Mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace, yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Nimeokota da da de de di di do do. Kubalika hadi ukweni roundi hii. Na vilo umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Mpaka naimba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunenda shopping ya fudina we.
Uzula yumba choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Nanza zaza funa fuata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ya kekwicha patabasamu. Yu mtoto ni peace, peace, yu mtoto ni peace.